Amakhosi oqala isahluko 22 verse 1. Bahlala iminyaka emithathu kungekho ukulwa phakathi kwe-Aramu no-Israyeli. Verse 2. Kwathi ngonyaka wesithathu uJehoshafati inkosi yakwaJuda wehlela enkosini yakwa-Israyeli. Verse 3. Inkosi ya-Israyeli yathi ezincekwini zayo, niyazi ukuthi iRamoti Gileyadi lingelethu na, kepha siyathula silikhiphe esandleni senkosi yase-Aramu. Verse 4. Yathi kuJehoshafati, uyakuhamba nami ukulwa neRamoti Gileyadi na? UJehoshafati wathi enkosini yakwa-Israyeli, mina njengawe, abantu bami banjengabantu bakho, amahashi ami njengamahashi akho. Verse 5. Kepha uJehoshafati wathi enkosini yakwa-Israyeli, ake ubuze namuhla izwi likaJehova. Verse 6. Inkosi yakwa-Israyeli yayisibutha abaprofethi kungathi abantu abangamakhulu amane, yathi kubo, ngihambe ngilwe neRamoti Gileyadi noma ngiliyeke na? Bathi yenyuka ngokuba uJehova uyakulinikela esandleni senkosi. Verse 7. Kepha uJehoshafati wathi, akusekho umprofethi kaJehova lapho kuba sibuze kuye na? Verse 8. Inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafati, kusekhona umuntu munye uMikhaya indodana kaJimila esingabuza ngaye kuJehova, kodwa ngiyamzonda ngokuba akaprofethi okuhle ngami kepha okubi. Wathi uJehoshafati, inkosi mayingasho njalo. Verse 9. Inkosi yakwa-Israyeli yayisibiza induna yathi, landa masinyane uMikhaya indodana kaJimila. Verse 10. Inkosi yakwa-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda babehlezi kwaba yilona lo esihlalweni sakhe sobukhosi bembethe izambatho zabo esibuyeni ngasesikhaleni sesango laseSamariya. Bonke abaprofethi baprofetha phambi kwabo. Verse 11. USedekiya indodana kaKhenahana wazenzela izimpondo zensimbi wathi, usho kanje uJehova uthi, ngalezi uyakuqhubukusha ama-Aramu aze aphele. Verse 12. Bonke abaprofethi baprofetha kanje bathi, yenyukela eRamoti Gileyadi ube nempumelelo ngokuba uJehova uyakulinikela esandleni senkosi. Verse 13. Isithunywa besihambile ukumbiza uMikhaya sakhuluma kuye sathi, bheka amazwi abaprofethi mahle enkosini ngamlomo munye, ngalokho izwi lakho malibe njengezwi lomunye wabo ukhulume okuhle. Verse 14. Kepha uMikhaya wathi, kuphila kukaJehova, lokhu uJehova akushoyo kimi, lokhu ngiyakukhuluma khona. Verse 15. Esefikile enkosini, inkosi yathi kuye, Mikhaya, sihambe siye neRamoti Gileyadi noma siliyeke na? Wathi kuyo, yenyuka ube nempumelelo, uJehova yakulinikela esandleni senkosi. Verse 16. Yayisithi kuye inkosi, ngiyakukufungisa izikhathi ezingaki ukuba ungakhulumi lutho kimi ngaphandle kweqiniso egameni kaJehova na? Verse 17. Wayesethi, ngabona wonke u-Israyeli ehlakazekile ezintabeni njengezimvu ezingenamalusi. UJehova wathi, laba abasenankosi mababuyele kube yilona lo endlini yakhe ngokuthula. Verse 18. Yayisithi inkosi yakwa-Israyeli kuJehoshafati, angishongo yini kuwo ukuthi akayukuprofetha okuhle ngami okubi kuphela? Verse 19. UMikhaya wathi, ngalokho yizwa izwi kaJehova lokuthi, ngambona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi nebandla lonke lasezwini limngakuye ngakwesokunene sakhe nangakwesokhohlo sakhe. Verse 20. UJehova wathi, ngubani oyakuyenga u-Ahabi ukuba enyuka afele eRamoti Gileyadi na? Omunye washo ukuthi nomunye ukuthi. Verse 21. Kwavela umoya wema phambi kukaJehova wathi, mina ngiyakumyenga uJehova. Wathi kuye, ngantoni na? Verse 22. Wathi, ngiyakuphuma ngibe ngumoya wamanga emlonyeni abaprofethi bakhe bonke. Wayesethi, uyakumyenga futhi uyakumahlula, hamba wenze njalo. Verse 23. Bheka ngalokho uJehova ubekile umoya wamanga emlonyeni abaprofethi bakho bonke. UJehova ukhulumile okubi ngawe. Verse 24. USedekiya indodana kaKhenahana wayesesondela wamshaya uMikhaya esihlathini wathi, umoya kaJehova wasuka kimi ngaphi ukuba akhulume kuwe na. Verse 25, wathi uMikaya bheka uyakukubona ngalolo suku oyakungena ngalo emakamereni ngamakamelo okuba ucashe. Verse 26, inkosi yakwa-Israyeli yathi, mthathe uMikaya umbuyisele ku-Amoni, umbusi womuzi nakuJowashi indodana yenkosi. Verse 27, uthi isho kanje inkosi ithi fakani lona etilongweni imuphe isinkwa sokuhlupheka namanzi okuhlupheka ngize ngibuye ngokuphila. Verse 28, wayesethi uMikaya, uma ubuye empela ngokuphila uyakube ngakhulumanga ngami uJehova. Wathi futhi, yizwani nina bantu bonke. Verse 29, inkosi ka-Israyeli uJehoshafathi inkosi yakwaJuda base benyukela eRamothi Giliyadi. Verse 30, inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafathi, ngiyakuziguqula ngingene ekulweni, kepha wena wembathe izambatho zakho. Yayisiziguqula inkosi yakwa-Israyeli yangena ekulweni. Verse 31, kepha inkosi yase-Aramu ibiyalile iziduna ezingamashumi amathathu nambili zezinqola zayo ngokuthi, ningali namuntu omncane noma omkhulu, kuphela nenkosi yakwa-Israyeli yodwa. Verse 32, kwathi lapho iziduna zezinqola sezibonile uJehoshafathi zathi, impela lo uyinkosi yakwa-Israyeli, zase ziphambuka kuba zilwe nayo, kepha uJehoshafathi wamemeza. Verse 33, kwathi sezibonile iziduna zezinqola ukuthi yena akasiyo inkosi yakwa-Israyeli, zabuye kumlandeleni. Verse 34, kepha umuntu othile wansala umtsalo wakhe ngokungazeleli nje, wayihlaba inkosi yakwa-Israyeli enhlanganisweni yebhantshi lensimbi, yathi kumshayeli, phenduka ungikhiphe empini ngokuba ngikhutshaziwe. Verse 35, ukulwa kwaqina ngalolo suku, inkosi yasekela enqoleni yayo malungana ma-Aramu, yafa ngakusihlwa igazi lenxeba lapha lazeka phansi enqoleni. Verse 36, ekushoneni kwelanga kwadlula ekamu lonke isimemo sokuthi yilona lo makaye emzini wakubo, yilona lo wezweni lakubo. Verse 37, yafake inkosi yayiswa eSamariya, bayimbela inkosi eSamariya. Verse 38, sebeyihlanza inqola echibini laseSamariya, izinja zaxhapha igazi lakhe nezifebe zage zakhona njengezwi kaJehova abelikhulumile. Verse 39, ezinye izindaba zikaHabi nakho konke akwenzayo nendlu yezimpondo zendlovu ayakhayo nayo yonke imizi ayakhayo, angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na? Verse 40, u-Ahabi wayeselala koyise, u-Ahaziya waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 41, uJehoshafathi indodana ka-Asa waqala ukubusa kwaJuda ngonyaka wesine ka-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli. Verse 42, uJehoshafathi wayeneminyaka engamashumi amathathu nanhlanu ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu eJerusalema, igama likanina lalingu-Azuba indodakazi kaShilehi. Verse 43, wahamba ngezindlela zonke zika-Asa uyise, kaphambukanga kuzo, enza okulungileyo emehlweni kaJehova, kepha izindawo eziphakemeyo azisuswanga, abantu babesanikela babesashisa impepho endaweni eziphakemeyo. Verse 44, uJehoshafathi wenza ukuthula nenkosi yakwa-Israyeli. Verse 45, ezinye izindaba zikaJehoshafathi namandla wabonakalisayo nokula kwakhe, angithi kulotshiwe ezincwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na? Verse 46, insali yezifebe zethempeli ezazisasele emhleni kayise u-Asa wayigxosha ezweni. Verse 47, kwakungekho nkosi kwa-Idomi, kwabusa umbambeli. Verse 48, uJehoshafathi walungisa emkhumbi yaseTharashishi ukuba iye e-Ofiri ukulanda igolide, kepha ihambanga ngokuba emkhumbi yaphuka e-Esiyoni Geberi. Verse 49, kona u-Ahaziya indodana ka-Ahabi wathi kuJehoshafathi, izinceku zama zihambe nezinceku zakho emkhunjini, kepha uJehoshafathi akavumanga. Verse 50, uJehoshafati wayeselala koyise, wembela koyise emzini kaDavide uyise, uJehoramu indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 51, uHaziya indodana kaHabi waqala ukubusa kwa-Israyeli eSamariya ngonyaka weshumi nesikhombisa kaJehoshafati inkosi yakwaJuda, wabusa iminyaka emibili kwa-Israyeli. Verse 52, wenza ukube emehlweni kaJehova, wahamba ngendlela kayise nangendlela kanina nangendlela kaJerobowami indodana kaNebati ayonisile u-Israyeli. Verse 53, wakhonza uBhali wakhuleka kuye, wacunula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli njengakho konke akwenzileyo uyise.